Jorumi auchiel. To koro ere gima dwawachi? Dwawachi ni ber kwasiko watimo richo mondo ng'uono mar Nyasaye omedre koso? Ngang', ok kamano. Korka wach richo, to wan mana jomotho. Koro ere kaka dwadhi nyime kwadak e richo? Donge ung'eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone. Mano onyiso ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu e thone, to ne oikwa kode bende. Mondo kaka ne Kristo ochier oa kuom jomotho, kuom teko maduong' mar Wuoro, e kaka wan bende wabet gi ngima manyien. Ka waseriwore kode e thone, to wanariwore kode e chierne bende. Wang'eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa mar richo orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo, nikech ka ng'ato osetho, to osegonye oa e richo. Ka wasetho gi Kristo, to wayie ni wanabed mangima kode bende. Nikech wang'eyo ni Kristo osechier oa kuom jomotho, kendo ok nochak otho, ni mar tho koro onge gi teko kuome. Tho mane othogo, notho ni richo dichiel kende. To koro kaka ongima, ongima ni mondo oti ni Nyasaye. Kamano e kaka onego ukwanru ni usetho ni richo, to ongima ni mondo uti ni Nyasaye kuom Yesu Kristo. Mano emomiyo kik uwe richo bed gi loch e ringreu matho, mondo kik uluw gombo mag ringruok. Kik ng'ato kuomu yie mondo fuonde moro amora obed gima itimogo richo. To chiwreuru ni Nyasaye ka jomotho mochako ochier. Adier, chiwneuru ringreuru duto mondo obed gima itimogo gik makare. Nimar richo ok nochak obed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo chik, to un e bwo ng'uono mar Nyasaye. To koro nade? Dwatim atima richo nikech koro ok wan e bwo chik, to wan e bwo ng'uono koso? Ngang', ok kamano. Donge ung'eyo malong'o ni ka uchiworu ni ng'ato ka wasumbe, mi urito chikene, to chutho un wasumb ng'atno? Kamano bende, ka un wasumb richo, to tho ema ochomou. To ka un wasumb winjo wach, to Nyasaye biro miyo ubedo e winjruok kode. To wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech kata obedo ni yande un wasumb richo, to koro urito puonj mane omiyu gi chunyu duto. Ne ogonyu e twech richo, mi udoko wasumb tim makare. Awuoyonu gi weche mayot winjo, nikech paro mar dhano thany. Kaka ne uchiwo ringreu obed wasumb dwanyruok gi tim ma ok kare, mutimo atima richo, e kaka koro chiwuru ringreu obed wasumb tim makare mondo udok jomaler. Kane un wasumb richo, to ne ok uneno ni onego ulu tim makare. To ere ohala mane uyudo kuom timo gik makoro miyo wichkuot gi? Giko mar gigo en mana tho. To koro osegonyu e twech richo, mi udok wasumb Nyasaye. Omiyo ohala muyudo en ngima maler, kendo gikone en ngima manyaka chieng'. Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa.